make and we dance it with you. Between you me there, between you
me there. Kumama
Saizi yo bochilaba Misu wajo motima gwange gwajipika. Baby love you more every day.
Ah, kusubizo kukwakara Luberera Temerane wili chuka Luberera.
Kam kusubizo kukwakara
Luberera
Temerane wili chuka
Luberera.
Chidabo kupa wakatona Mapenzi haya toki kwa waganga.
Love
Mapenzi yetu hayu shoki inapanda.
Love baby, you're my baby.
Wangamba Kachivesi chuja garibyo fete virituka. Iwana Wampa nikiri wakulu jiba talituka.
Yeah.
Olusi walu webe vyo kola. Hebe vyo kola ngeno mubili kwetu ma. Ako vina buka vipula. Mbuka vipula ngeno musai kutuka.
Yeah.